lapho hamba khona. Kuhluziwe thando lakho luyisibusiso mihla nemini nginawe. Akekho ongithanda ngingawe, awungithanda ngingawe.
Mina ngibambile, eh.